Ebugumo n'ebino nnoggo byeyongedde mu nteekateeka ez'okujaguza olunaku lw'abakozi mu nsi yonna ng'emikolo emikulu gigenda kubeera mu disitulikiti y'e Buikwe ku ssomero erya Bishop Nkoyoyo Boarding Primary School Matale. Bannamateeka okuva mu kibiina ekitaba ebibiina ebirwanirira eddembe ly'abakozi mu Uganda yonna ekya Central Organization of Free Trade Unions nga bali wamu n'abakulembeze ba disitulikiti eyo bataddewo olusirika lw'ebyamateeka okwetooloola ebitundu eby'enjawulo mu Buikwe okukuba ttooki mu nsonga ez'ebyettaka ebyobusika ate n'eddembe ly'obuntu oluvannyuma lw'okukizuula nti abantu bangi mu byalo eyo baviibwako ebyabwe nga kw'otadde n'ebirala nga kiva ku nsonga z'amateeka nga tebagamanyi. Omubaka wa gavumenti atuula e Buikwe, Retired Major David Matovo, mu kwogerako naffe ategeezezza nti newankubadde nga ssabbiiti eno etunuulidde eddembe ly'abakozi naye ate n'ensonga z'ettaka nga kw'otadde n'enkaayana mu nsonga z'amaka kikyali kizibu kinene ddala.
Kubanga baloya ba bei okuwandika omusango bei okuwandika simanyika ki bei KGM bei tufunye baloya ba bwerere bagenda kubeera ne office wano muholo yaffe wano bagenda kubeera ne ba officer 24/7 abasigadde balumbe firiji nkugambye ku lwokusatu mbalina essenyi n'abasobola okusiŋŋaana eyo olw'olugendo ne sibukunja kugombololaawo ku lwokuna mwajiija buli anaabaadirye yonna ng'olina ensonga y'amateeka baloya ab'obwerere ate nga so omusiba awo tugenze Kasubi Primary School saa 8 era lya mateeka jangu bakujjanjabe bakujjeko ennaku.
Penina Tukamwesiga ng'ono y'amyuka ssaabawandiisi w'ekibiina kino ekitaba abakozi ategeezezza nti basazeewo okuleeta bannamateeka okutalaaga disitulikiti y'e Buikwe kubanga abantu bangi mu byalo tebafuna buweereza naddala ku nsonga z'amateeka.
Tugenda sitokera Njeru, then we move to Rukunju and also all the different counties really to make sure waliwo enough sensitization and it is free legal services we are offering. Obwedde tufuna issues nyingi ku by'ettaka ka tufune omukisa ne tujja wano. So ate ekirala ba lawyers abangi mu communities za Buikwe tebalina any contact ne ba lawyers, so we have come out to assist these people. It's about land, family, finance, whatever it is, contracts, fully open to any issues.
Mu kiseera kino ebyokwerinda mu kitundu ky'e Matale bimaze okunywezebwa ewagenda okubeera omukolo guno era RDC Major Matovo alambuludde ku nteekateeka nga bwe ziri.
Wane waffe obukuumi kati buli muntu kumpi alina abaserikale nga basatu abamukuuma kubanga paleedi y'amagye mbalina wano bonna. Ebika byonna ebyamagye mu ggwanga lya Uganda prison mbalina, poliisi ebika byonna mbalina, ekitongole ekyo ekya uwa ekikuuma ensolo zaffe ez'omu nsiko mbalina, abasirika tebababala naye mwana wattu bayitirivu ate kibankoze obulungi balina empisa sinakufunayo nsonga yonna ate buli kaduuka wano akalimu ekyokulya bo beddira kyakulya bakiridde kacapati n'essigirita nze okufuna eziva emitala w'amawanga zizze wano okutuwa ebyokulya. So abawa nabalalikadda mwongeremu amaanyi mwongere omutindo.